Busy.
Big Boko.
Busy Babylon.
It's Bob Meneke.
Amani ingepotea, tungeishi kama vitani. Navumilia ukwali yangu tete, na siku zinasogea, ningetaraji mbele amani. Nasuga ukipofu, angali naona, naisi moto, ila najipoza. Nasuga ukipofu,
nimeziba thamani ya penzi lako ni tiba. Kipindi salio limekwisha, wangekuja wenzio wangekuiba. Najua hata wewe unapenda mapochopocho, nisingekaza ungekula chocho. Nisingekupata tena kwenye mitoko, ningedata mpaka kwenye roho. Ubongo akili ilitulia, meno alicheka la mwili ulilia. Hiyo ndio siri na leo nakwambia, ngeno na sifa ungekuwa ushakimbia. Okay my dear, come close up. Break when you gear, higher roll up. Google zimeni shares, me back is a soldier. Mina we my dear, tuli kate boulder.
Nigene kesa kwa jeans, mapenzi ya navye umiza. Ungeni ona sifa.